ngojea Bwana wako. Ukishuka shuka na neno, shuka na neno semena. Ukishuka shuka na baraka, Mungu shuka na baraka unibari. Ukishuka shuka na neno, shuka na neno semena. Ukishuka shuka na baraka, Mungu shuka na baraka unibari. Ukishuka
Shuka mmoja alimwambia Yesu, tazama mjakazi wangu anaumwa, natamani uje nyumbani uponye. Lakini Yesu akamwambia, nenda, nitakuja. Yule mjakazi imani yake ilikuwa kubwa, akasema, Bwana, ustahili kuingia chini ya dari yangu, lakini sema neno moja tu, sema neno moja tu, na mtumishi wangu atapona. It shall be done. Chukuma, say a word. Chukuma, say a word. It shall be done. Wanaoamini Mungu wako. Chukuma. It shall be done. Hey, chukuma. Imba kwa uaminifu, chukuma.